Na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia.
I wish ningemwona Hichilema nipige magoti nimpongeze hadharani. Mgombea urais wa UPND Baba Choki anayepinga nani? Asangapi aliluvana, as you can see, it took us from nothing to something. Anawapenda vijana, as you can see, nao pia wanampenda. Free education, Mr. City, mwana maendeleo. Yes, man of the people, na ndo maana mimi na Windows. Hata kwa kumtazama tunampendeza uongozi. Zambia songa mbele, echechi baba mkombozi. Oh daddy, echi echi, cheza nikune. Mr. Peace in order, we thank you for economy growth. Oh daddy, daddy, ebu cheza nikune. Zambia number one, UPND.
Na mumula chita pretend, show me what you think he has not done. Mwalete la sonte, power bomba sonte ni sonte. Aku fonteni ya bombi, pala letuwa la Zambia kuisonde. From border to border, mwalete le Kenya bombe. Mwana ni mise vufusha wololoka, pit by pit, file kontoloka. Dati nkonke nkonke, imwe ndungu ululeni. Imwe fyoze fyomwachitana, lisumina nisoti sana. Ni soti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
So daddy, I say, send it to Shane. You deserve the sound. Bali na puti.
O daddy, daddy, eh, mucheza nikone.
Mwachita na nisumina nisoti sana. Nisoti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
The reason why I sing this song, this man is true friends of Tanzania.
Peace, security, stability. Of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. We do understand that if we lose peace in one country, we are all affected.
ZWAP.com